Kila mara 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 weni pesa, kila mara 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 unangara, kila mara 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 weni fashion, 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 fashion.
Ebiyo yubile, ilikupendeza, kuna ni unesha,
matadao,
kuna ni unesha,
matadao,
matadao,
matadao.
Ebiyo yubile, ilikupendeza, kuna ni unesha,
matadao,
kuna ni unesha,
matadao.
Madelang, Madelang, Madelang,
Madelang. Itini yaje, uku wapi, sikupati, umpotea. So najua baby na kupenda, so najua baby na kutaka, so najua baby na kupenda. Najua baby na kutaka, na kupenda, na kutaka.
Ebiyo yubile, ilikupendeza, kuna ni unesha,
matadao,
kuna ni unesha,
matadao,
matadao,
matadao.
Ebiyo yubile, ilikupendeza, kuna ni unesha,
matadao,
kuna ni unesha,
matadao,
matadao,
matadao, matadao.